SBS Radio.
Howlgalkii badbaadinta waa lagu guuleystay. Koox 12 wiil iyo tababarahooda ayaa laga soo saaray godkii biyuhu galeen ee Thailand. Maamulayaasha Thailand ayaa ku dhawaaqay in howlgalkii khatarta badnaa ee badbaadada la soo afjaray. Kooxdan iyo tababarahooda ayaa ku xayirmay godkan hoostiisa June 23 mar ay isku dayeen inay soo fiirfiiriyaan godadkan ku yaala gobolka waqooyi ee Chiang Mai. Quuse British ayaa ka helay kooxdan god qayb ahaan biyo galeen oo dhowr kiilomitir gudaha u jira July 2. Howlaha badbaadada ayaa bilaabmay axaddii 8 July, markaas oo 4 u horreysay wiilashan dibadda loo soo saaray. 4 kale ayaa la soo saaray 9 July, bishu ay ahayd 9-ka, halka 4 u dambeysay iyo tababaraha la soo badbaadiyay habeenkii talaadada ee bishan July ay ahayd 10-ka. 3 ka mid ah cutubka ciidanka sida gaarka u tababaran ee Thailand ee loo yaqaano SEAL Team iyo dhaqtar ciidanka ka tirsan ayaa la joogay wiilasha ilaa maalintii la helay ayaa laftigooda dibadda loo soo saaray. Madaxa howlgalka badbaadada Narosak Osu Tunkon ayaa u mahadceliyay Team Thailand oo ah magaca loo bixiyay kooxda Thailand iyo khubaro caalami ah oo ku lug lahayd howlgalka badbaadada.
Team Thailand, team government officials, private industry team and the media team that helped us, including the support from the whole world. We did something nobody thought possible.
Team Thailand, saraakiisha dawladda, kooxaha gaarka iyo warbaahintan caawisay oo ay ku jiraan taageerayaasha caalamka oo dhan, waxaanu qabanay biiri wax qofna uusan islahayn suuragal ayay tahay. Waa markii uu horeeyay adduunka oo dhan aad baana ugu faraxsanahay hawlgalkaas ay suurta gelisay Team Thailand. Saraakiisha ayaa sheegay in dhammaan wiilashu ay caafimaad qabaan dhacdadan kadib, laakiin dhammaantood meelo gaara ayaa lagu hayaa sababtoo ah waxaa looga baqayaa inuu caabuq ku dhaco, waxayna u badan tahay inay isbitaalada ku sii jiraan muddo asbuuca si baaritaano kale loogu sameeyo. Dadka ku tabarucay inay ka qayb galaan howlahan badbaadada ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin warkan badbaadinta. Haweeneydan oo ah dadka deegaanka ayaa SBS u sheegtay in wiilashan nabadda ku soo noqday ay neef weyn ka soo goysay qof kasta.
We are very happy. We are waiting for them, but now I think they are not Thai boys, but they are the boys.
Aad baan ugu faraxsanahay. Waan sugeynaa, laakiin hadda waxay ila tahay inaysan ahayn kaliya wiilal Thailand ee ay noqdeen kuwa adduunka oo dhan u leeyahay. Waa caruurteeni, wiil anigu maan dhalin, laakiin 13 wiil hadda ayaan leeyahay, ayay tiri. Isagoo ku hadlaya afka Thaiga, ra'iisul wasaaraha Thailand Prayut Chan-o-cha ayaa amaanay ajaanibta ka caawisay badbaadintan.
The success of the mission came from good cooperation from everyone and all agencies, both Thai and foreign. The foreigners are really glad and I thank them on behalf of Thailand for everything.
Guushan howlgalka waxay ku timid iskaashi fiican oo qof walba iyo dhammaan hay'adaha Thailand iyo waliba ajaanibta. Waana u mahadcelinaynaa ajaanibta anoo ku hadlaya magaca Thailand. Waraaqo ayaan u diray madaxdooda anoo u sii mariyay wasaaradda arrimaha dibadda. Dad ka kala yimid dalal ay ka mid yihiin Mareykanka, Australia, Britain ayaa u safray Thailand si ay tabarucaad uga geystaan howlgalkan. Dowladda Australia ayaa amaantay waxa ay ugu yeertay howlgalkan dhaliyay natiijo aan caadi ahayn. Iyadoo la hadlaysa ABC-da ayay wasiiradda arrimaha dibadda Australia Julie Bishop hoosta ka xariiqday doorka weyn ee Australia ay ka ciyaartay, gaar ahaan dhaqtar quuse ah oo reer Adelaide ah, Dr. Richard Harris.
He's very well known to us and his expertise is recognised around the world. His dive partner Craig Challen is a vet from Perth and he was also part of the rescue team. It ended up being
waa nin aan aad u wada naqaan, khibradiisana caalamka oo dhan laga aqoonsan yahay. Saaxiibkiis oo isna quuse ah Craig Callan waa dhaqtarka xoolaha oo Perth degan, laftiisu qayb ayuu ka ahaa badbaadada. Waxay gaarayaan dadka Australia uga qayb galay badbaadadan 20 oo ay ku jiraan 6 quuseyaal federal booliska ka tirsan, ciidanka cirka iyo waliba shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda. Laakiin dabaaldega ayaa waxaa xoogaa qashuuc ku abuuray quuse ka tirsanaa ciidanka badda Thailand Saman Gunan oo jimcadii ku dhintay isagoo ka soo noqonaya cunto iyo qalab uu geeyay wiilasha. Mr. Prayut, ra'iisul wasaaraha dalkaasi, ayaa sheegay in kayskan uu muujinayo sida loogu baahan yahay nidaam ammaan oo ka fiican kii hore oo ku aadan gelida godadkan ama caveska waxa loo yaqaano.
We need to have better security at the cave because in the future the cave might become a tourist attraction. We need to find a secure method for visitors to go in and out. People should not be allowed to enter during the monsoon.
Waxaan u baahanahay ammaan la xariira godadkan sababtoo ah mustaqbalka waxa dhici karta in godadkan ay noqdaan goobo loo soo dalxiis tago. Waa inaannu nidaam ammaan oo dalxiisayaashu u galaan ugana soo baxaan u sameyno. Ma aha in dadka loo ogolaado xilliga roobabka mansuunku ay socdaan. Marka laga reebo roobabkaas, markay socdaan waa godad qurxoon. Waana la geli karaa, laakiin waa inaan yeelano nidaam ammaan ah oo lagu geli karo.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.